Hosea 12 verse 1. UEfrayimi uyadla umoya, ulandela umoya osempumalanga, uyandisa imihla yonke amanga nencithakalo, benza isivumelwane neAsiriya, namafutha ayiswa eGibhithe.
Verse 2. UJehova nokuphikisana noJuda futhi uyakuhambela uJakobe ngenxa yezindlela zakhe, ambuyisele ngokwezenzo zakhe. Verse 3. Esiswini wabamba umfowabo ngesithende, nasebudodeni bakhe walwa noNkulunkulu. Verse 4. Walwa nengelosi wanqoba, wakhala wanxusa kuyo, yamfumana eBhetheli, yakhuluma naye lapho. Verse 5. NguJehova uNkulunkulu Sebawuthi, nguJehova igama lakhe lodumo. Verse 6. Ngalokho buyela wena kuNkulunkulu wakho, ugcina umusa nokulunga, ulindele uNkulunkulu wakho njalo njalo. Verse 7. IKhanani linesilinganiso esikhohlisayo esandleni salo, lithanda ukukhahlameza. Verse 8. UEfrayimi uthi impela ngicebile, ngithole imfuyo, kukho konke ukuzuzwa kwami abayokufumana bubi obuyisono. Verse 9. Kepha mina nginguJehova uNkulunkulu wakho kwasezweni laseGibhithe, ngiseza kukuhlalisa ematendeni njengasezinsukwini zemikhosi emisiweyo. Verse 10. Ngikhulumile kubaprofethi, ngandisile imibono, ngifanekisile ngesandla sabaprofethi. Verse 11. Uma iGileyadi linobubi, impela bayakuba ngabachithiwe. Uma behlabela izinkunzi eGiligali, amathala abo ayakuba njengezinqwaba ngasemseleni yamasimu. Verse 12. Jakobe wabalekela ezweni lase-Aramu, Israyeli wakhonzela umfazi, walusa umhlambi ngenxa yomfazi. Verse 13. UJehova wakhuphula u-Israyeli eGibhithe ngomprofethi, wagcinwa ngomprofethi. Verse 14. Efrayimi ucunulile ngokubabisayo, icala lakhe legazi liyakuphonswa phezu kwakhe, inkosi yakhe ibuyisele kuye ihlazo lakhe.